wanna spend my life with you. Baby, you the one who's meant for me. I never wanna lose you in my life, baby. I wanna be the only one you know. Take you to my mama, show you home. I wanna treat you like never before. Will it be? Nipera, nipera. Nilikupenda toka hapo zamani, baby, hey. Na moyo wangu bado wakuhitaji, penzi, hey. Sijefanya nijitie kitanzi, honey, hey. Maisha yetu sijekawa hadithi, baby, hey. Nahisi kana kwamba tuko wawili, baby, hey. Na kama kweli usinifiche siri, na mimi bado tumtasubirie. So baby, so baby, mapenzi yetu sijetie shubiri, honey. Unachotaka baby, please nieleze mpenzi, hey. Mapenzi yetu sijeleta kisheshe, honey, hey. Weni wa kwangu kweli, sina mwingine, baby, hey. Na moyo wangu shakuchagua wewe, honey, hey. Unakumbuka vema enzi za shule, mpenzi, hey. Ulivonbeba kweli kama kiwete. Mbona wanitesa hivi, honey? Na kwamba uje uniweke wazi, baby. Nipera, nipera, nipera. Sio nira, sipatira, baby. Nipera, nipera, sio nira, sipatira. Spend my life with you. Baby, you're the one who's meant for me. I never wanna lose you in my life, baby, yeah. I wanna be the only one you know. Take you to my mama, show you home. I wanna treat you like never before, baby.